KMG Music.
KS, usije cheka cheka, usije ruka ruka, usije cheka cheka na warembo. Kila siku isi watakubwaga, usije cheka cheka, usije ruka ruka,
bunda.
Usije cheka cheka na warembo. Kila siku isi watakubwaga.
Ametoka kijijini kuja mjini kutafutia mother. Yo, ashafika mjini, miezi mitatu ashaanza geuka noma. Amegeuka player, kila mrembo anamuomba namba. Yeah. Ameshindwa kuridhika, kila mlango anataka kukubisha. Kashazoea jiji, warembo wakaanza kumsoma. Yeah. Wameanza kumcheza, mawazo kila siku yanapanda. Shida.
Usije cheka cheka, usije ruka ruka, usije cheka cheka na warembo. Kila siku isi watakubwaga, usije cheka cheka, usije ruka ruka,
bunda.
Usije cheka cheka na warembo. Kila siku isi watakubwaga.
Ashakuwa mlevi hadi spizu vuta mpaka boza
noma.
Anajulikana sana, kila kona ya kusangi kupita. Amejifanya soja hadi skizu pige watu ngeto. Amekuwa mnoma hadi stenji ya kosangi kufika. Ameyaona mengi paka skizu juta kuzaliwa. Wazazi ulia sana wanaposikia na randa randa mtani.
Noma.
Usije cheka cheka, usije ruka ruka, usije cheka cheka na warembo. Kila siku isi watakubwaga, usije cheka cheka, usije ruka ruka,
bunda.
Usije cheka cheka na warembo. Kila siku isi watakubwaga.
Ya ulia sana anapoona warembo kimlenga. Amesahau ya kwamba ye mwenyewe ndiye alianza kuwalenga.
Yo, usitoke kijijini kuja mjini kutafuta warembo.
Yo,
uanze kuwacheza, mimi naamini ipo siku atakulenga.
Yo,
usije cheka cheka, usije ruka ruka, usije cheka cheka na warembo. Kila siku isi watakubwaga, usije cheka cheka, usije ruka ruka,
bunda.
Usije cheka cheka na warembo. Kila siku isi watakubwaga.
Yes, yo, Mashwana ndani ya BMG Music.